nani malaika nandi busenga nensije yo joli nenkuwa kubyenina na yera manyi mukama kabaka sebo wenga bokebere mitima echo nacho chimanyi mazimo muntu omulungi ataleka abali mu muliro nsoba kuwechi omuntu omulungi atakuleka neboba magombe ye mukama yani alina obuvumu ngagwe sebo ayimirira n'abantu bo ne bwe babanga bali mu katyabaga ne bwaba taata kabe mame mpologomange bagobye adduka emisinde n'akuleka waawo awonya obulamu kale sirirekayo kuyimba ku linnya ly'omukama wadakiruka ekiseera kyonna olerawo n'ebikuziro gye tusooka bwe byonna mu byonna olina byonna ensi bye yeetaaga endwadde zaalumanga wafuuka musawo wasinga abayala bakutanda ye gw'emmere ensi gye yeetaaga obwavu bwadduka nabwo buli bulamu ensi bwe yeetaaga abataali na mikwano ku nsi wafuuka mukwano gwabwe abataali na bazadde ku nsi wafuuka muzadde asinga gwe byonna mu byonna olina byonna ensi bye yeetaaga zalumanga mafuka musawo wasinga abayala bakutanda ye gw'emmere ensi gye yeetaaga obwavu bwadduka nabwo buli bulamu ensi bwe yeetaaga abataali na mikwano ku nsi wafuuka mukwano gwabwe abataali na bazadde ku nsi wafuuka muzadde sola mu mawanga kuchine naba badde yo kasasiro ne kuba fula bomuwendo teyera bila tata ya domba sebanga umasiga ya juki ya lazalo na muonya magombe na wakumanyi tatuaga la lwanda bikaze tulabika obalwa sente kabaka Daudi ya mujja mukiralo welinda mukama achusabo tasubira nabajja mu kiramu oyo mukama sitani ne yali yawambanga balinga Saulo abajja ko buzibe kale silire kayo kutenda linya lyo mukama wajulule sozi mu buyinza bwo kabaka atena zone zitamanya gwe byonna mu byonna
gwe byonna
olina byonna ensi bye yeetaaga endwadde zaalumanga wafuuka musawo wasinga
Yesu
abayala bakutanda ye gw'emmere ensi gye yeetaaga obwavu bwadduka nabwo buli bulamu ensi bye yeetaaga abataali na mikwano ku nsi
Yesu
kamusa Yesu